Но не на очах ходила. Слышь, ты меня панч, на отчасу так умела. Сихеринга на ему лечу не мало. Я мол, не доехал, да мы тебя снесемо. Или как я умел, пока тут боли мэнна. Сихе злея и его.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniyekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Ai, na wacha pombe. Miukwanga big man. Miukwanga big man.
Na kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini. Na kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Na
kunywa gin ama whiskey. Soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega.
Kitenda wili
tega.
Glass yangu ina kinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jinde inaweza
Alafu wita weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na mpesa. Nga leta fine whisky, nga leta chesa. Nga sema unapenda batoto nga weza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me jaman masini kwa kwa backing. Designated driver pia kwa maji. Sizi lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini. Tutakunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Tutakunywa
gin ama whiskey.
Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga. Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga. Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga. Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga.
Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga. Wanasema tunachoma, tukilewa tuta. Wanasema tutachomwa, hata pinguni tutaenda. Na bibi yangu mimi nampenda, watoto wangu nawapenda. Madem zangu na sorry sina madem ni bibi tu. Okay. Mabeshe zangu na wapenda. Mamorio wangu mabazenga. Wenye sherehe wanapenda. Pamoja pombe tunapenda.
Ni pombe sisi tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wanatujudge, wanatulenga.
Ni pombe sisi tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga.
Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda, wana tu judge, wana tu lenga.
Ni pombe sisi tunapenda, ni pesa zetu tunaspenda.
wenye kabisa wanaenda, wana to judge, wana to lenga.
Mimi sipendi kuhanya, mimi sipendi kudanganya, mimi sipendi kujifanya.
DJ Dogo, it's been guru.
Mapenzi medumu kama perfume ya warrior. Imeprove siyo soft ni bondia. Wezi angusha ata kijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na ito mami. Na bado na joto la mimba papi. Teno kani launch kama sani. Diana Bivo ruga mitandao ya jami. Mini mze, unichore, lakini hukumeza pressure kache budi. Ukawacha waonge, ah, wajione. Ukapandisha mapenzi kalongi ya mkongole. Hey love ni hudari, imelijenga utadhani matofari. Sweet love zuchu huita sukari. Kitu fresh si kitu fukudhari.
Mwa kwa baby, el kango likanye. Mungu likanye, tuikati yane. Baby, usa kuko kwa uka mbwane wendo, mwanduke wembebo.
Kuna mamuzila yako mabaya. Unaniona miwazimu sokoa. Ulifunga virago kwenu mkaenda. Vile unanipo hata jina la ex soni nikikuita tena. Umenifunjaro hata niwe na chance siwezi kukupea tena. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Sulipenda kuchepuka. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Ona sasa mekukuta. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Sulipenda kuchepuka. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Ona sasa mekukuta. Ukoloni. Kwanza tangu uondoke madili zinagongana. Mwenzi unangara kwa sana. Haunitishi, ona vile umefuba sura una. Najua unatamani kurudi. Nishapata mwingine unabudi. Vile unanipo hata jina la ex soni nikikuita tena. Umenivunja roho hata niwe na chance siwezi kukupea tena. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Sulipenda kuchepuka. Ukoloni, oh, oh, ukoloni. Sasa mekukuta.
Nauna uniweke pendi. Mepata kapendi. Ahori zako feki.
Promise. Baby nina kupenda tena na kuaminia. Wacha asira, wacha kukuzunika. Moyo wasono nekaro yangu maiteka. Wenye wangu maidia. Jate uko biuri, biti, kiuri. Wacha wasu watu sini age kwa eri. Penzi lako mani maifadhi moyoni. Jabere ana eri, jabere ana duari. Baby, baby, sweetie, sweetie. Honey, honey, nakupenda sana.
Now hear this. Now hear this. Check if I love you, come to me, Zubana. Subaria mambaru imekam na meja. Subaria mambaru imekam na meja. Subaria mambaru imekam na meja. Cheki fala imekam na mezubana na cheki ati. Subaria mambaru imekam na meja. Subaria mambaru imekam na meja. Subaria mambaru imekam na meja. Kam na kinini kidurudu. Kam na kinini kibukudukum. Kam na kinini kish. Enjoy tulio boom brush HK ya Michael Brooklyn na Missy Boys sina jongo sina form sina cheddar bila mbesha still machaji walichuna ngeusi una mattress kwako sema form munga mjinga niko zone boss kafu magiza niko busy shwaditing alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim, I'm sorry ili medi, I'm sorry ili dim, I'm sorry ime dim, I'm sorry I Subaru na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachom na mepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maomre wa pale nkanga nkoch. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za makuoch. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime liet zime moch. Mbare aga deshe atunaka sheshe. Maybe tukdiokore na tukufanyage peshe. Boom boom. Yeah yeah. Yeah 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 yeah. Boom. Cheki fala me kam na mezu banana cheki ati. Subaru ya mambaru me kam na meja. Subaru ya mambaru me kam na meja. Subaru ya mambaru me kam na meja. Cheki fala me kam na mezu banana cheki ati. Subaru ya mambaru me kam na meja. Subaru ya mambaru me kam na meja. Subaru ya mambaru me kam na meja. Kam na kinini kibukudukum. Kam na kinini kish. Ali kam na kinini kidurudu. Kam na kinini kibukudukum. Kam na kinini kish. Seo mshika za ki white boy. Akiwa madu ya riyomo na koktoy. Icho kidiu raisi kufanya winge kwa soil bro. Na kidiu ragudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa. Shock delete unakam kuchunguza. Umbwa dating kama kam kutunyuria finger imekwama kwa trigger unabuya sikamu kiwa steam ka utaki kupanguzwa ni genje njege walikam kwa tumu
alikam na kidudu tum tum kama hawamini unaweza kugulum saizo chaba ni maini na kindukulu walifanya zote zishuke chini pungulu poo atiskade ame change. Atiskade ame change. Kwanu na expect ni fathia kiku bless. Ni mapupu bitch nigga manze kufa vest. Cheki dosh dosh. Hakuna raka manze tuapeleke mos mos. Chungo sipate baraka waseme ni wash wash. Lifanyo toy kila kitu kwa mbawasho. Kina waka popote umoroto. Matoa toa msupa wako wakipewa kipopo.
Cheki fala amekam na mezuba na cheki eti. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Cheki fala
Kini beba ufana na shukaraka na jam. Juna ngojo maskani sana kwa hamu na gam. Kawesi bishte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa shere mshowa na itwa na mam. Jumasani ya happy, chunga masani ya dambi. Yosi watakentu na wababa wavitambi. Kamkopo kalidipa basi losi changi changi. Jumixia ni ya remi na kombe za kariopangi. Hangopa kesho takuwa kaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru bora bako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya happy.
Recipe ya happy. lenga kila mundu kile anadai kubai itema ikio vivi atana maya ufly kaketa wakachazi kune ya musembi muya au kena twele tunaidi mama baby kamba na mapole sakoleli change na pepe kana mabose niki come around so najua how it goes Mr. Bragg labdo nikuta kwa meno niki flows oh dakika mbili tumeponga 1 hour tume make El Nino na ma champagne showers tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa oh recipe ya
You are free Wi-Fi. I'm Christo na meza divi. Mini happy tea like that. Tuko na who's who. Yani nani nani. Tuna sele ma design. Ikiingia ma design. Utanipata na boys wangu. Unaishi Kikuyu. Leo na lala Roy Samu. Marashi tulishare. Ulimi major razor. Meza yangu ma three. I say beba beba. Friday tuko na nameless na nooms.
Yetu Kenya ipeperushwe juu
juu
juu sana
Trio mio
sisi wa Kenya tunawe
na tuperushwe juu sana
DJ Togo the spin guru
Red and green, najivunia sna maneno young, fresh and free Niko huru, raia bari yang ni clean Patriot before Mariga bebe Champions League
Kaza mkikuti bendera si pepe humbaka Nasikia ripoti magari sapita jumbaka
Moja ni nguvu si uishiki ya rambe Kasma makuti mapaja ndo upate mbukaka
Kenya halisi, nasikia ificha inonekana kwa raisi Mboka inapigo fina fando flena ishi Junta mkona vijana wakjenga inchi
Juu sana, bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu,
juu,
juu sana,
sana,
sisi wa Kenya, tunawe,
ta tunaweza Kenya huta antena,
tunawe,
baby no, ipeperushwe,
ipeperushwe, ile siku tulipata madaraka tulisele, proud crowd, ata siwezi yeleza feeling, nando mana tulipiga shangwe na nderemo, wazalendo tukasare vako za beberu, juu ya freedom fighter niko free filanga, cheki around vile wa Kenya tumejipanga, tunapendana kama ndugu tunajengana, kushikana ndio mambo tunaduga wangwana.
Ipeperushwe juu, juu sana, bendera yetu Kenya, ipeperushwe juu,
juu,
juu sana,
sana,
sisi wa Kenya.
Basi namba nistoke bila Hardi nimecheki mabudaki kucheki Ndiyo mana lazima niulize Mbona unaka so fine
So fine
Mbona uka so fine
So fine
Mbona unaka so fine
So fine
Mbona uka so fine Venyo ko fabulous unanikill na kimbizwa kwa ambulance Lazima nijichoche ataka sezi fika kaliba Toko mani minded na unadai mabuda pia ni saa Kipunguza bill me na kupunguza taki bat Downy taki taki na mesha kitambi basi Inge kuwa na ganji saitunge kuwa Abu Dhabi pakua Paka unafanya jona paga Kwa juwa na juwa tutafika bila mabaa Niaje baby cheki unanimaliza Najuu nimekucheki na uliza jina Kia nani unamwili amazing niko na time plenty Sijuwe ni pension tuende pizza Nade ni kuite keki ama malkia Nipe basi namba nistoke bila Hardi nimecheki mabudaki kucheki Ndiyo mana lazima niulize mbona unaka so fine
So fine
Mbona uka so fine
So fine
Mbona unaka so fine
So fine
Yeah. Nasi nasi unajua venye unimaliza Ukichoresha sub, sub Na nashuku meni seti ya madawa Jisika waida kwangu kupenda sana Sika waida kwangu kupenda sana Hakuna pressure Beka uko na minu si tense relax Seki beu si ogope relax Nakumbuka jana nili call june mekumiska Jifanya tini bachimba Na si unapenda madoba ukidai ni kuimbie na kuja na gita
sai sai.
Na juu Nairobi kuna utiaji arusi mpaka Zanzibar. Arusi wa pizza.
Si wako aje? Mimi niko fresh barida. Yana niko fresh barida.
Fresh barida ni chini.
Ah hiyo ndio hiyo ndio hiyo ni ile ya kifu.
Ah sta. Sema sempre bye. Wakenya muko haje
fresh barida.
Vichunga madongingo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Hambie ex wangu niko
fresh barida.
Niko fresh barida.
Ale
fresh barida.
Niko fresh barida.
Ale
fresh barida.
Steve anawambia don't jinx and drive. Kwa nyumba don't beat usichape chape wife. Last ni pole pole ukiforce utedai. Goma ikibamba nipatie high five. Leo nikutindia kuna mambo na mzinga. Mabingo na nitaka aa mimi ninaringa. Usilete asira juu bei ishapanda. Steve simple boy.
Niko fresh barida.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Wakenya muko haje
fresh barida.
Vichuna madongingo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Hambie ex wangu niko
fresh barida.
Wakenya muko haje
fresh barida.
Vichuna madongingo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Hambie ex wangu niko
fresh barida.
Hakuna mdarati tunalewa na chapati. Bigia besa za kulize pati ni sangapi. Nasikia muna ite ex wangu. Na nikipata pesa nitambaya gari. Bibi ya wenyewe usimsinye macho. Kuwa maminifu usipende mpango wakando. Juu kikulacho kinguo ni mwako. Penda ule wako ako
fresh barida.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Katika, katika
ka imekubamba.
Wakenya muko haje
fresh barida.
Vichunga magongingo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Ningware nimeamuka na mina otaka jua. Nisha tumia punch na hata sija kumua. Siziringa na imu ili juu ni maua. Demo unazeeka, demo pesa unetambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na mabig things. Kono pani koni victim. Seti ni jealous inatibudo na bo. Seti ni wivu inatibudo na bo. Seti ni jealous inatibudo na bo. Seti ni wivu inatibudo na bo.
Nina kinyambis na kitashu mtatr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoto za kizintin. Matibia ni kiwa trace of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambis.
Wenye matiki ukidigi down nichi.
Na ukini trace exo bako yukoria ii. Ni kukufanya kadu mepachi kizintin. Na maayela wenye bomba.
Aje.
Ni masiwa ndo kubonga.
Aje.
Na kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Yokuonga ready ya kisabu mara utat. Kibiri mkufanyia kama sutra. Uzga nipate kwa umibugda maluda aluta. Alafu kutia uba mumonyesha. Chupan sativa yononyesha. Kuchain saliva miumsho. Bili ameiva na ro inasema ni yetu ina prefer. Dema nite bro. Mimi, 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 mimi guy mimi. Dema nite bro. Mimi, 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 mimi. Ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na mabig things. Kona paniko ni victim. Ilikatia ulengo kwa kakubali mena. Sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie Menju. Sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na mabig things. Kona paniko ni victim.
Nguruwe na magedo tukisiti tundere. Leo tunachana adi zambere. Itapedi aki roll niki puff. Dirty girl iki bounce on your back. Casper kuna mark yende round. Ha ha haga yako chesa ground. Na matambla kwa hall kana dance. Kakitamba kwa nini kesho? Uliza murio hukudi? kwani ni kesho? Uliza murio huku di.
Okay, yo watagwa ni aje joni hola kuna bees. Miuski zanga tu ganji si waski. Cheki jamaa hini uganga nmechanganya na bidi. Cheki zo takataka si believe. Takataka kwako kwangu ni do. Na ukibeba tobacco beba dindong. Cheki fala meingia kaalia kidole cha kati kati na kuja kasima. Na dai beef makinika weni simba na una dark nikifika. Leni diva miutambua senyorita. Figa fine fine Afrika.
Mugiyo dediki tumepanga mkufisa na majini kabila kiyo kukia timu ya mambi. Na minako zote ni mambo toka sikita mbibi. Mita bling black mita kekita kita bad leg patita trade mwezi na diet kata dati kupita. Sisha piga luku kuja tukula mapita wajabi.
Piga luku kula waajabi. Waajabi. Piga luku kula waajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi,
piga luku kula mbuoto, jumpi na difuoto. Ni kama kuna joto, vidole ni mangoto, mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto,
clacks pong clacks za migang fit the shine. Mabati kwa wingi si jaomba ni za mine.
Lagunya, delta,
makati ziko fine. Kagwanda si origin, don't waste my time.
Me tell my man say, tangulini ni parare mimi aje. Combatos jali sanse, alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande, maziwa mini na kajale. Luku nilipiga ngware, utanipata na ingine tena after. Fighting niko freshi, dhudha na majegi. Comrade unatiki, kanero utaishi aje luku na yo haitesi.
Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi,
piga luku kula wa. Big baba ni na mambonya kila la. Lola tisho, jinare na gwanda. Luku fisa juku parara ni swara. Luku diriba shingwe na mwagika silver. IG libo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya matomi hill figure. Ebu smile for the camera. Nisafi juni fast camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi adise ziko na my fingers crossed. Uki step on my J sema Iza. Gikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Man I been fly kabla FB na Insta. Baba
Mika luku kuta pa
ajabi. Ode huu.
Yo.
Hala sote fermi.
Mika luku kuta pa ajabi.
Kushman Medio makenge. Leo shere medule takisumu city. Tumekaribishwa tuna feel fit. Ewe nanuka samaki mekarangwa. Lafu pombe tunakunywa siza kuchangwa. Ishere ya leo ni kubwa. Mademo analewa na mapanti remover. Kuna msupashani kuzia na luga.
Nitakupikia face na nitalipia uba.
Kuna mwingine ameshinda kwa kiti. Situ na dance lakini ya katiki.
Siwezi katika kani kusuba. Hizi pombe za kisumu ni kasoda.
Watu wangu, tuko ishere ya tisangapi.
Masa zake.
Walevi wenzangu, mzinga tunafungua sangapi.
Masa zake.
Masa zake. Masa zake. Masa zake. Tuko ishere ya di masa zake.
Asubui walalo ako japa. Na mina fikiria kukata waba. Of course tuna connect haraka. Mastori hadi usiku sa saba. Masaza genjo tunenda kulala. Ambia njiri apike njugu saba. Niko na japa, bogi na wifi.
Kani password ni Alejandro can get it.
Na beba ile blanketi kubwa. Dene ya klubu na jifunika na msupa. Na sound ya klubu ni ya Probox. Na bado nitaomba DJ Ox.
Watu wangu, tuko ishere ya tisangapi.
Masa zake.
Walevi wenzangu, mzinga tunafungua sangapi.
Masa zake.
Masa zake. Masa zake. Masa zake. Tuko ishere ya di masa zake. Nairobi si upati na commandments. Ukishindwa kuobei unatutwa. Ukilewa mapema unafukuzwa. Naka unaganzi wendo wa kutumwa. Ukitapika umetiletea disaster. Utasima mziki upige bamzima duster.
This is a no-go zone for cop blockers. Wanaume watiazi na masho stoppers. Alafu weka manzi yako fiti. Weka chali yako fiti. Ka una wako una dance na ukuta.
Tutaki mafisi hapa utakula chupa. Watu wangu tuko ishere ya tisa nyame.
Level up. Level up. DJ Dogu.
Hakuna chip, yudirika esiafu. Niko kwa ligi, yenye sijipimi na hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Kauna nishuku na unadeku nijaribu saa. Hakuna chit, yudirika esiafu. Niko kwa ligi, yenye sijipimi na hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Kauna nishuku na unadeku nijaribu saa. Nipe daka tano, tuhaka tano. 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 Nyumbo mwanga kila challenge. Ambia mwapso wanyenye kendo ni wafunze. Venye michora hizi anthem. Acha kiburi my friend na ukuje shule. Cheki fire ndani ya mistari zinachoma ka dragon. Nikona zangu tayari nataka size wako. Misteri nikiona ganji malitakuwa ni kwapo. Nifikie zenye ntaweza juku sota sidai. Nina instincts za marapa ndani ya jungle luku Africa. Nadini ni ya dread ndani ya chaba. Na chuma big up na love kwa maras. Oya wota guwa na kuna venye nita give up. Bro na ugo panja. Hakuna chip, yudirika esiafu. Niko kwa ligi, yenye sijipimi na hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Kauna nishuku na unadeku nijaribu saa. Hakuna chit, yudirika esiafu. Niko kwa ligi, yenye sijipimi na hatu. Bado na walid, suprema siko kwa damu. Kauna nishuku na unadeku nijaribu saa. Nipe daka tano, tuhaka tano. 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 Excuse me yo. Mtani samea jusi nanga mana. Sana sana nikicheki kitu imeni bamba. Mr. Go Getter na mentality ya hustler. Hustler, hustler. Ukidai standards na kupea standards. Kwanza za kibuda. Mekelea baraka kwa kila kitu na guso. Umeshika sana feeling. Sanza saa kushika mule. Tulia mpangwe. Mwona deni nikwe niko hapi. Lazima niwa drive crazy. Isha kwa ndio kazi. Na nikeme kwa milele. Na bado tunikali. Na wapigia makelele. Ya kikishe mlali. Naske kina nani siyo sani. Oni mwana bi wezi ni ambio unawachai na umevada ngari. Weka unataka beef, pipi anataka beef. Oya chonli kula ina, nka kula pia fi.
Na wacha pombe till father notice. Eni na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniekele bangi.
Wacha pombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunywanga jean kanilalishia jegi. Pombe sipendi naiweka pending. Mukuchu ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi atendi. Na ndani sinataki ntafuta namba za pedi. Kututu pombe tuachocheza gidhurai. Tufombe tutu wili unatekwa na masai. Ai, by chance na kutani warongai. Na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumis. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Kushman, ready wa magenge. Sina nyegeza pombe anymore. Kwanzi ya mande mina pombe is a no. Hata pombe kuje na thong si kati.
Hata ikuje bila
sitaki.
Pombe mefanya si enjoy salo yangu. Saini na watoto wengi kuliko budangu. Ni mamimba tu. Nikisha lewa sifikiri ni mamimba tu. Wife atani hepa nisipo wata pombe. Nilipita chon kakotoa kwa kikombe. Mutinga ya pombe menifanya kibogoyo. Nilipigwa kidevu juu ya pombe ya uchoyo. Ah, pombe na gari ni kastima na mazi. Nilipita na kuku na mambusi za jirani. Pombe neza kukudanganya. Imazi nilifanya nikateka kimama.
Hey!
Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumis. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Excuse me. Na wacha pombe till father notice.
na wacha pombe madangu anotice. Mzinga moja napata cirrhosis. Sijakula nyama natapika ostrich. Ushawaicheza PlayStation mlevi. Cristiano anakaa Messi. Uko na pad lakini si ya period. Ukilewa kila demo if material. Sasa tumelewa sana, sio sana. Alejandro na wacha pombe till father notice.
Na wacha pombe till father notice. Nina wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipeleza kwa maji na pande nishike na
hope on the beat. Please usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umkiti. Usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie jo pia kuhusu. I just got paid. I just got laid. Nime reconcile na be. I'm happy. Jana kalikuwa kamenuka. Vitu zake likuwa amepack. Manze nilikuwa nimeshtuka. Lakini leo bibi ame relax. Amenisamehe juu ya jana. Klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi. Lobster kikurisk. Leo nacheza chini juu. Oh please. Usiniharibie mood. Leo nasikia tu fiti. Leo staki umkiti. Oh please. Usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu. Usiniambie jo pia kuhusu. Ai ai. Umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. Uwe. Usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia duraha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie mood. Kwenye nilipele kama paper. Wamepiga simu wamesema wanahaya. So
kwa majina ni yani. Usini
na kujua
nani kona marafiki.
I like you
on the beat.
Familia yako ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Tu sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Kuwa na marafiki, fura.
Nikulewa na marafiki, fura. Nikuwa na marafiki, fura.
Nikulewa
na marafiki.
Comrades power. Comrades power.
Leo naibua shati,
shati.
Funge kwa kiuno. Majukumu ni shasa. Na leo na mabeste. Lazima wani bebe. Lazima wani bebe. I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamwezo.
Pesa nimebarikiwa. Kina dada fura. Zamu yetu tumesha fikiwa. Basi tunywe tucheze pamoja. Ona leo vile tunatesa. Kizi tumbo na kilo si hoja. Yani pati bila pressure. Kina dada power. Kina dada power. Si tuli hustle tumepata pesa. Kina dada mpo. Leo ni kulewa. Hakuna kutekwa. Kina dada mpo. I am happy today.
So happy.
I am happy.
fake friends upantambua. Na ikifika weekend wanantambua. King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na mapainting safi safi wameiva. Lot kulipoka, lot uchomeliva. Mbono queen shock. Writer kupita man mabangi mekuchoku umekuwa mblaka lupita. Pointi marangi redha ndia likuwa na pita.
Kingoma ni noma, inanifanya nisikia kudance. Ini kiboko yao, summertime niko na mapatika. Kando ni madem, kiboko yao, ni noma. Inanifanya nisikia kudance. Summertime niko sama patika. Kando ni madem, kiboko yao.
Follow him on Twitter, Instagram, and Facebook.
DJ Dogo.
Gawa leona, bebo ndani ya disi na magdawa leoni mangukona majisi kama gawa. Nikika seduce ona haka, bedus, nasike unanitaka. Usi nijadhi bunda kuchapa, na slippers leo utakipata. Na nikimaliza, aki utani kuata. Ndyo tuna, tuneza met, tuanze kwa ni, alafu neck. Before to kiss, tuneza fake, ndyo ni kuset, tuneza bet. Heri ningangani na maisha. Mimi nguo zote na matisha. Siwezi kubali kuchoma picha. Shida yangu kubwa ni kusababisha.
Mashariki letu kastazini. Azango na nipigia si jona ntafia nini. Nikosheshe na kabaya kwa mnitaiti kamini. Oni taga big man,
big man,
big man bazu. Mbono ulambe chupa na nmeshika round two. Big man,
big man,
big man bazu. Weta sababisha lafu discuss na mkuu.
Chapata mamako joto ako
mameko. Nyoka mekam na liklia hiyo busto. Ikicheki rada kuna place ineza go. Ati madam minataka hilo pango. Pango tight we nyonga hiyo shingo. 6 inch go deep minataka mo. When in gori ntaku salimia shikamo. Kamu wasali na iskisi hapa kwa ro. Rungu gori mpaka inagonga iso minyo.
Cash cash minta kupa. Minisaru na kulika. Kani tei utafunguliwa. Pia haga utazungushiwa. SS utazungushiwa. SS utazungushiwa.
Cash cash minta kupa. Midiva na kulika. Kani tei utafunguliwa. Pia utazungushiwa. SS utazungushiwa. SS utazungushiwa.
Rings ka udi, alibeba hoodie zangu like kumi mhuni. Tabia zako ni duni.
Duni asla mystic shit.
Chora lishtuka kumbe music za kibe. Na reggae itasonga niko laki kama dube. Ukwame unyonye unadai mini kupe.
Soko, tunarudi soko.
Chaizo niko na nyagi Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangiza catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikaoge, nirudu kwa mtu wapa Na siku ringa, mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko
Niliachana na ex body count ika reset Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna kamnyes Nuke mles Kau ni why ganji sambono ni why stress Jasikyo kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezo ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Squeezy tunathia utamwa nature free Tough ni kustep izo enzi za matri Squeezy ni madinga tunawasha bila key Press it bungu mamlena washada emi mjuwaji Wabanjo si banje bora kidale silali Si enzi za kale kalale weka unibambi Si nini ama nini bama kwa midi kibail Weka unitaki mandi tremble na me Justingo nili spread one tun corona nil Mandem na sin mwana daikuma na ni we Hini bidi na si spread migu Hini love na si pigwi rungu Kani na ask mbona nifanyo bidi Kani na pesa mbona niwe bibi Kamkora
Usikaone hivyo
Kamkora
Hey nikabaya
Kamkora Kamkora
Mutu awezi sema
Kamkora Kamkora
Ni kenyewe
Kamkora Kamkora Simba kasimba kazi Alini dai ni kamshozi Siuko na manzi anaitwa Rozi Kujo ni pee yako ndizi A, B, C, D Dimarua, minaua Piki piki maua Mini mtenge ni measo bila support Corona days ili duni hit jackpot Stay true to ya mini no second thought Demo hot Isi ata kuwa pilot He 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 Kumbe kadot we Hini bidi na si spread migu Hini love na si pigwi rungu Kani na ask mbona nifanye bidi Kani na pressa mbona niwe bibi
king and I'm chilling with the baddest DJ in town. DJ Dope, come on, cow.
Yeah. Baby, be ready when I run up on you. Oh, na na na. I'm getting ready, I'm a run up on you. Oh, na na na. Baby, be ready when I run up on you. Oh, na na na. I'm getting ready, I'm a run up on you.
Kama tembe imebeza kino kata kama razor. Stop with the teasing, acha kunyokesha. Baby, pasirope kama damu. Baby, I'm a blow my money like Saddam. Wase ni, girl you know you better than when. Baby, girl nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you. Baby, you, baby, you. Chako cha moto kinaisi nachomeka. Apende kama mna pepeta. I'm running first, I'm running late. I can't wait to put it in. Baby unani belika na rich. Baby the way you want you always. Moyo na dunda ni kama na red. You put it on me again and again. Oh mama ya. Messi peace mitanya. Toto kwecha funja kachagani. Why you come faster, faster to get mama na baba yako kangamata you.
Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'm a run up on you. Oh na 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 na. Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'm a run up on you. Michezo yako kinasti nasti. Biki biki, heavy heavy. Mama mimi napenda aga. Olivo shona kunongo nongo. Ukidunga skete la fina mechini. Unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani, oh inakufa. Unanimaliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu nikuite asali. Kani hapo kwa mauno. Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bon maro. Au labda unatumia anointing oil vibaya. Kuzu na varambosa kwa panja rambosa. Sijawahi ona. Toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao. Baby
Masa Wood Daniel Bond.
This poem is not
001.
Shango, moyo wangu kwa kechambo ndo ananifanya nawaza. Shozi langu wapichanzo limegeuka tangazo, sisemi kanyamaza.
Saya menifika gambani ya napoputika gambani ya inaumia. Sina pa kushika jamani. Sijitamani sangia.
Bezi gololi nimedema, ndofu kibori sinajema, na mengi la nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Ni umenikoroga, umenikoroga, basi najichosha bana. Naezeka mabati, naziba nyufa, ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi, na misi na utaga na mkisi, wenda ndiyo yeye ananiumiza, wenda ndiyo yeye bari yangu nyambizi, wenda ndiyo yeah. Anaeni Julia, wenda ndiyo yeah. Zigololi nimedema, ndofu kibori sinajema, na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema.
Mulika, nimemulika, mulika, mulika, nimemulika ward, mulika mwizi, nimemulika ward, mulika mwizi, hizo amebeba, beba, innocent but pretender, tender, ana resist na napenda, penda, matistik ya bazenga, zenga. Done, done, sometimes you are naughty boy. Upati mali safi bila naughty boy. Nani naughty coins, ukiperform ni point. Size car, hii lazima utablaze ka joint. That's the point, mini car came boy. Teke teke utoboy, rungu kaya moy. State house unitoy, iwe jinsa ukekoy. Nitachafua, toka LD hadi boy. Ukianza nagging, mina kwa void na siyo bragging. Lazima utenjoy, sima marara, hata kifua sinyoy. Pepete wake na moto, yangu waibuwe. Nimemulika, mulika, nimemulika, mulika, mulika, nimemulika ward, mulika mwizi, nimemulika ward, mulika mwizi, hizo amebeba, beba, innocent but pretender, tender, ana resist na napenda, penda, majestic ya bazenga, zenga, usi complicate, nikikuita mwizi, nimeku compliment, na hii siyo debate, hizi kago lazima, nita inspect, kuinterrogate, kuinvestigate, nijue kama ni real, ama hizi ni fake, kani man made, ama good ali make, toka nyuma mbele, mbaka kwa chest, body meni murder, nimo graphics au choda, siku mingi nimengoja, utampa nini soldier, awezeka nimemulika, mulika, nimemulika, mulika, mulika, nimemulika ward, mulika mwizi, nimemulika ward, mulika mwizi, hizo amebeba,
sachi utapata mino mene. Chansa sikiwa and I see you in it. Najenga keja na nisite I see you in it. So najua uni mother I've made it. Anunyele na nyongeza akile. Everything mina wewe ya nisisi. Nakuna sisi bila wewe got in it. Mini roga nanza kuwa mini witchcraft. Wana wonder minu gani wana uliza. Aten draft THC kwa ni witchcraft. Smile ya kutrigger finger unani mara wika. Bop, 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 bop to the sender. Bop, 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 bop to the sender. So now back to the sender. Zero, 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 back to
kudangani Missi MP, siku jimantri Missi MP, no, sila lindani No, sila likazi
Flawless, mila make up on my filter Painting, maga limpi, ona kuinda Unanikimbiza, unanikuza sprinter Sprinter, sprinter, yako menifinja
Mwini roga nanza kuwa mini witchcraft Wana wonder minu gani wana uliza Agent Raph DHC kwa ni witchcraft Smile, yako take a finger, you will kill me Bop, 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 to this